Mu kwezi gushize nibwo hano ku ijwi rya Amerika twabagejejeho inkuru yavugaga ku mibereho y'abatuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama mu murenge wa Kigali Nyarugenge. Urubyiruko rutuye muri uyu mudugudu ndetse n'ababyeyi babo batakaga ko babuze imishinga yateza imbere abakiri bato. Umuryango Fesi ufasha urubyiruko mu kongera ubumenyi no kwihangira imirimo wumvise ugutakamba kw'abatuye Karama. Kuri uyu wa gatanu ku bufatanye n'ubutegetsi bwite bwa Leta babagejejeho gahunda zo kwihangira imirimo inyuze mu budozi, ubuhinzi bw'ibihumyo ndetse no mu ikoranabuhanga. Ni inkuru nziza ku rubyiruko rutuye Karama. Hidaya niyo nkuru na Eric niyo nkuru bari mu bahisemo ubudozi. Uku niko babwijwe rya Amerika.
Ngira ngo nawe urabibona ko turi benshi cyane hano. Rero ni ibintu bishimishije cyane kuba gutaka kwacu babyumvishije.
Bitweretse ko igihugu kidutekerezaho nk'urubyiruko cyane. Natwe rero bigomba kudutera imbaraga zo kubikorana ubushake n'umuhate n'ugukunda tubikunze, kuko niryo terambere ryacu. Dushimiye Perezida wa Repubulika ko adutekerezaho, kuko aba azi ko ari twe imbaraga z'igihugu zikomeza umusingi w'iterambere rirambye. Twifuza ko rero yabigeza n'ahandi, ntaba ari twe gusa turi aha ngaha, yakomeza kubyagura bikagera n'ahandi hose.
Uyu musore wo mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko we ari mu bahisemo imirimo yifashisha ikoranabuhanga. Yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri ejo hazaza he.
Inzozi zanjye ni izo kuzakora application nanjye mu Rwanda, akavu umunyarwanda avuze ati yakoze application igiye hanze mu bindi bihugu byo hanze, bitari byo gukora application ziturutse mu bindi bihugu byo hanze tukabikoresha mu Rwanda. Ubu ngubu ni ugutandukana n'ubwigunge. Ubu natwe tugiye kwiga imyuga ishobora kuzadufasha ahazaza, igafasha n'abandi bagenzi bacu.
Kuri Eric niyo nkuru na magenzi be bagashima ko ubuvugizi itangazamakuru ry'abakoreye mu bihe bitandukanye bwabagiriye akamaro.
Ijwi rya Amerika navuga ko ari umubyeyi utuberaho tutabashije natwe kwivugira, tukayishima ko yatubereye imboni yacu ikwiye, ko yatugeraho tutabasha kwirebera kadukorera ubuvugizi. Ubu ngubu tukaba turi mu bisubizo by'ibyo twabashije kuyituma, tukaba twarabigezemo. Twayishima kandi turayibwira ngo ikomereza ikore courage yo gukomeza kuvugiraho abakwibuvugize, ko yakomeza nabo kugenda ibafasha muri ubu buryo.
Bwana Abel Mbyariyehe, umukuru w'umudugudu w'icyitegererezo wa Karama, nawe ari mu bari babwiye Ijwi rya Amerika ko urubyiruko rwabo rwari mu bwigunge kubera kubura icyo bakora. Kuri mikoro za Radio Ijwi rya Amerika akavuga ko kuri ubu hari byinshi bigiye gukemuka ku rubyiruko rwabo.
Nyuma yaho twavuganiye koko ubuvugizi bwarakozwe, umushinga ukaba watangijwe, ibyiyumviro n'ibyishimo byinshi navuga bigiye gufasha urubyiruko rwacu kururinda ubuzererezi, kururinda zanda zidateganijwe, kururinda ibiyobyabwenge, kuko babonye ibyo kubafasha bagiye guhugiramo bategura ejo habo hazaza.
Bwana Christophe Ntirushwa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali, asaba ko uru rubyiruko rwabonye ubufasha butazabapfira ubusa.
N'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya avuga ngo amahirwe urahaguruka ukayasanga, ntago ari yagusanga. Aya rero ni amahirwe noneho yanabizaniye. Icyo tubasaba rero ni ugukora bashishikaye, ntibatakaze umwanya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kugira imyumvire yo kumva ko amahirwe ubonye ugomba kuyabyaza umusaruro, akazakugeza ku yandi mahirwe, ukazaba umuntu w'ingirakamaro kuri wowe ubwawe, ku muryango wawe no ku gihugu. Icyo tubifuza.
Naho Bwana Rwabwera James Kellon, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Fesi ufasha urubyiruko mu kongera ubumenyi no kwihangira imirimo, yatubwiye ko bazakurikirana iyi mishinga umunsi ku wundi kugira ngo itazapfira ubusa abo bayigeneye. Avuga ko batangiye kubonera uru rubyiruko abafatanyabikorwa mu byo bazakora.
Turimo turavugana na private sector kugira ngo ibigo by'amashuri ndetse n'ibindi bigo bya Leta bishobora kuba bikeneye ama uniform babahereza amasoko, abo bazakora umwuga wo guhinga ibihumyo ndetse no guhinga imboga. Turimo turavugana n'amahoteli hari namaze kubyemera ku buryo bashobora kubafasha kubaha amasoko y'ibyo bagiye gusarura. Abandi nabo barimo kwiga ikoranabuhanga ndetse no kwamaza ibikorwa amasoko mbere na mbere bafite ni babandi bagenzi babo ibyo bagiye gukora. Ariko dufitanye imikoranire na Kelab na Chamber of ICT muri private sector, ko bashobora gutangira no kwiga gucuruza, bagashakisha abacuruzi batandukanye bakamariza ibintu byabo mu buryo bw'ikoranabuhanga.
Kwikubitura urubyiruko ruratangira guhabwa amahugurwa mu budozi bw'imyenda, ubuhinzi bwa kijyambere bw'ibihumyo no mu bikorwa by'ikoranabuhanga bishingiye kuri mudasobwa. Ku mwuzo wa mbere harabahafashwa abagera mu ijana, ariko umushinga wose hamwe urareba abagera kuri 350. Gahunda izafata amezi atatu, akabona gukurikiraho ibindi byiciro. Umudugudu w'icyitegererezo wa Karama mu mujyi wa Kigali ugiye kumara imyaka itatu hageze, utuwe n'imiryango isaga 240 mu baturage barenga 1,200. Abagera kuri 500 bose ni urubyiruko, byumvikana ko hakiri byinshi byo gukora mu mugambi wo kurubungabunga. Ejo rusa ry'Amerika i Kigali.